color from the day. Now no na smile maintain it in the way. Nataka ni kusome every day. Naeza come by but why na jipata on delay. Unanijua, ninakujua, unajijua, ninajijua. Nitakupea penzi, utaniona shenzi, utanibeba. Atagani mapenzi, mapenzi ya kishenzi, penzi shenzi. Nitakupea penzi, utaniona shenzi, utanibeba. Atagani mapenzi, mapenzi ya kishenzi, penzi shenzi. Nataka ni kuite my only, nataka ni kuvibe, ni kuvibe, ni kuspoil uketi. Nataka ni kuone kama daily, napenda ukizitoka sama bani usiwache late. Na gym ni kuchunge vijeti, your goals nazi hype, kufaria na keti. Commitment comes with a price, talk your device, don't fly na jua. Unanijua, ninakujua. Utaniona shenzi, utanibeba. Atagani mapenzi, mapenzi ya kishenzi, penzi shenzi. Itakupea penzi, utaniona shenzi, utanibeba. Atagani mapenzi, mapenzi ya kishenzi, penzi shenzi. Penzi shenzi.